defendela da tizi. Kuli ine nangu vishu besuliweka. Kukacha tiba nangi zefendela da tizi. Kuli ine nangu vivute suliweka. Kukacha tiba nangi ze ati uli nane.
The days when I hoped and prayed for someone like you, and Lord, I'm grateful. Baby, take my hand and never let go. Nakambala sugars, what you're made of. Fendela pafupi mami. Kuline na nguvu shube suliweka. Kukacha tiba langi zefende la mami. Kuline na nguvu vute suliweka.
Kukacha tiba langi ze ati ulinane. Suliweka na ine nilina.
No, mommy. Suliweka.